mani manandoi man maloi puja pujando pale iti apache man salam salam yen ñu may yama salam lebu sek jaay atman jaay abu den ba bay man salam salam yen ñu may yama salam. I love you, 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 Pujando faleji ya baximan salam salam yen ñu may yama salam sek jaay atman jaay abu dem ba bay man lepp pamel salam salam ter mel yo yama salam lepp wi lepp xamal li gayo du nek lepp xamal li gayo. Terminal B, you tell about the pressure. The second look up and my second look them. On one step, you see me, yep, the very poor affair, the market last Sunday, the whole top. Begin, I just say, to begin to.
Honorable, I can't get it. I'm not going to be able to do it. Mwana wangu mimi na uendesha, mwana wangu macho na masikia nashindwa kujali maumivu yangu. Si ulisema unataka gari na nimekubali kwenye kamini mie. Tule mbegu na ugali, kesho tutapata kipenzi nivumilie. Lakini tena itakuwa ni hatari, tanipa na gari kitanze nini. Si tumetoka mbali mazoea. Na usha kama uo.
Silipendwa, Ni sama za kali ni vumaga sana Samulo mapepe kale Kibisa kichoku silipendwa Wakina manidoja silipendwa Kina iogo silipendwa Kina tupogo silipendwa
Si msiba ukiona budi Unataka kupagawa Tulale makundi makundi Kuogo papo kubawa Suena Nitampata wapi
Silipendwa
Suena Wazile nyakati
Silipendwa
Kujifanya mapanga zuna Wamepinda wengine wabeba vyuma na kuna malinda Didi amini dada
silipendwa
Uno ya echi baba
silipendwa
Domo chai java
silipendwa
Ichezo ya kibaba baba
silipendwa
Wale wapiga madili sasa limbaya
silipendwa
Hizi zama za makufuli siza jakaya
silipendwa
Ugombi wa Mr. Nice na dudu baya
silipendwa
Fika tuni vya madenge baba ubaya
silipendwa
Wago mchungu Mr. Bini Wakibambo Wale wasamiaji wa melini Wase wa hambo Divio kwa vibenjamini Wama mojambo Wabete na muaporini Mitanda Nanda mjela jela
Silipendwa
Kidali kongolela
Silipendwa
Masi na zembwela
Silipendwa
Jumane chana pela
Silipendwa Izo ni sama za kali
Sama za samani
Samulo mepepe kale Kamandada zunda silipendwa
Kalumanzila ndumba
silipendwa
Kumbuza dole gumba
silipendwa
Yohari naka numba
silipendwa
Manila
blue diamond.
Put one leg for
love, give me love, make a love. There's no one, no one above.
Shukura kiloko sio, shuku sheka, ayasumeka o. Caroline save your drama, I don't need it, for it so for frau. Hola, hola, mita olopa, I'm not here to cause wahala. Hello diva, save your drama, you don't need me in your sofa. Yeah, you for there for me, you for there.
Make a love, there's no other one above. Dance like a dance, give me love, make a love, there's no other one above.